Yo, Papa.
Yeah.
Scamico.
Get you beat.
Boom, bigger picture, just lay it. Waki kita bebe base in my head. Tende zetu Instagram si bei. Bando buku tuli na tosha kila day. Shoga yangu ringa ringa kama chunchuma. Dada yangu linda street yupo tunduma. Ndo vile na vimba staki. Sinita mchumba tumona na chunchuba. Stories anene mena taka tukudanga. Kwenye pochi tishu tu sina hata kanga. Natembeza luga zote mpaka za Kiganda. Nkukunda chana sina mana na kupenda. Wana nita slay queen tajioa. Chumba kimoja rundo ntajioa. Wana nita miki juso mbona poa. Wana mwenye wadaya nene kutaka ndoa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 hivi kwalu tajioa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 mienda tajioa. Simu nyumba nilipopanga saa chumba kimoja kakilinge cha waganga da sina kazi na randa randa ba niko kwa diet na ramba ramba daga na jamba jamba harufu za michicha tu haya mabaga na mapiza ni mapicha tu kingereza changu karma na deja vu kuna bish ya kadivina baby boo life is too short tunakula gambe tunakula gambe tunakula gambe I never walk alone na kujana bambe sponsor ndo jipange life is too short tunakula gambe tunagula gambe, I never walk alone. Nakuja na pambe, ni wapambe. Sponsor ndo vilo jipange. Tajio, 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 chemical, tajio, 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 hivi kwalu tajio. Tajio, 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 chemical, tajio, 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 mi endaye tajio. Sura ngumu mara shepu no Photoshop mara take you know her. Sura ya baba kwa kio aniowe nani labda stereo. Wana nita slay queen tajioa. Chumba kimoja rundo ntajioa. Wana nita miki juso mbona poa. Wana mwenye wadaya nene kutaka ndoa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 hivi kwalu tajioa. Tajioa, tajioa, tajioa chemical, tajioa, 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 mi endaye tajioa.